the serpent.
This is serious. The goddamn skeleton. Please do listen to the man. Princess Kiki.
Kiswahili tumezoea kukuchamba bala, anzisha noma tulete ngoma, kanga tavaa, angina ndaba, navaa kanga na raba, siyo shamba ni mahaba, bali ni mahaba, bali ni mahaba, bali ni mahaba, kwani vipi kanga, kwani vipi kanga, kwani vipi kanga, kwani vipi
kanga, kanga, kanga,
kwani vipi
kanga.
Doting up
ikanga.
Doting up
ikanga.
Doting up ikanga.
Kanga, 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 kanga.
Mama, unanichanganya na kanga. Kwani unatokea Tanga? Ama umepata mganga? Mama, unanichanganya na kanga. Kwani unatokea Tanga? Ama umepata mganga?
Nikupe siri, kanga na mwili. Uwe masikini ama tajiri, kamata babata. Gemini bongo chick Miss Kiki.
Kanga please,
nivaa hivi hivi hao vipi kwani vipi?
Kanga please,
Gemini bongo chick Miss Kiki.
Kanga please,
nivaa hivi hivi hao vipi kwani vipi?
Kanga please,
kwani vipi
kanga?
Kwani vipi
kanga?
Kwani vipi
kanga?
Kwani vipi
kanga, kanga, kanga,
kwani vipi
kanga?
Doting up
ikanga.
Doting up
ikanga.
Doting up ikanga.
Kanga, 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 kanga.
Mama, unanichanganya na kanga. Kwani unatokea Tanga? Ama umepata mganga? Mama, unanichanganya na kanga. Kwani unatokea Tanga? Ama umepata mganga?
Rest in peace, amina bingo. Toto la kitanga, still nipo single. Madona kichanga, ready for mingo. Macho ya pokimanga, masai, mburu ama toto la kichanga. Kanga nikisanga, inaleta majanga. Kitaka kudanga, wavalie kanga.
Dembe, dembe, ka umetoka msanga. Dembe, dembe, gari mekatwa na panga. Kanga. Kanga. Kanga, kanga, kanga.
Kwani vipi
kanga?
Kwani vipi
kanga?
Kwani vipi
kanga?
Kwani vipi
kanga, kanga, kanga?
Kwani vipi
kanga?
Doting up
ikanga.
Doting up
ikanga.
Doting up
ikanga. Kanga, 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 kanga.
Mama, unanichanganya na kanga. Kwani unatokea Tanga? Ama umepata mganga? Mama, unanichanganya na kanga. Kwani unatokea Tanga? Ama umepata mganga?